basuzeyo aba wala bena saneyo bala mesanya bula mubange emiti mate bali ne mchafu teba kutwala mukwani amaso kono lya
www.mp3ugandanmusic.com.